sanadkan 2024-ka ayaa loo badinayaa in uu noqdo sanadka ay diibanayaan dadkii ugu badnaa codkooda, waxaana la saadaalinayaa in codbixiyaasha ka qaybgalaya doorashooyinka ka dhacay caalamku in ay kor u dhaafaan ilaa 4 bilyan oo qof ama in ka badan kala badh dadka ku nool caalamka. Inka badan 50 dal ayaa shucuubtoodu ay codaynta u dareerayaan. Doorashooyinkan ayaa ku soo beegmaya xilli uu jiro loolan ballaadhan oo u dhexeeya wadamada galbeedka iyo Ruushka, sidoo kalena waxaa dalalka caalamku ku kala qaybsan yihiin dagaalka ka socda marinka Gaza, halka uu jiro dagaal dadban oo u dhexeeya Maraykanka iyo Iiraan, kuwaas oo ku loolamaya saameyntooda gobolka Bariga Dhexe. Haddaba ma laga yaabaa in dalalka uu loolanku ka dhexeeyo ay faragelin dhinaca doorashooyinka ah isku sameeyaan? Saameyn noocee ah ayay si doorashooyinkan ku yeelan doonaan faafidda wararka been abuurka ah? Waa qodobka aan ku soo qaadanayno barnaamijkeenna bandhigga V O A ee toddobaadkan. Waxaan idinla socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Ruushka iyo Maraykanka oo loolan weyn ka dhexeeyo ayaa labaduba doorasho gelaya, sidoo kalena dalka Britain, Hindiya, Koonfur Afrika iyo dalal kale oo badan ayaa sanadkan doorasho u dareereya. Khubarada dhinaca doorashooyinkuna waxay leeyihiin sanadkani waa sanadkii ay dunida ka dhacayeen doorashooyinkii ugu badnaa ee ay ka qayb galaan in ka badan kala badh dadweynaha caalamka ku nooli. Maxamed Sheekh Xuseen oo ah falanqeeye deggan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka ayaa sharaxaad guud ka bixinaya.
Ismaaciil, waa mahadsan tahay. Sanadkan 2024 ilaa 7 wadan wadamo ku dhow ayaa kala doona doorashooyin. Dadka lagu qiyaasay inay wadamadan ku nool yihiinna waa 4.2 bilyan. Marka waa adduunyada kala bar ayaa doorashooyin galayso sanadkan. Wadamada ugu horeeya oo ugu dadka badan sida wadanka Hindiya oo kale waa 4.4 bilyan, European Union-ka ku xigo, Maraykanka ku xigo, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Ruushka, Mexico, Iran, UK, South Africa. Marka way badan yihiin wadamada gali doona doorashooyinka. Qaar ka mida way dhaceen, oo sida Taiwan oo kale way dhacday, Bangladesh way dhacday. Marka waa sanadkii ugu badnaay, waa sanadkii ugu doorashooyin badnaa taariikhda inta la ogyahay sida la leeyahay. Marka wadamada gali doona doorashooyinka waxay isugu jiraan wadamo doorashada ay iska tahay magacuyaal iyo wadamo doorashada ay dhab ka tahay dimuqraadiyadda ay dhab ka tahay. Marka doorashooyinkaas intaasoo wadan oo doorashooyin gali doona sanadkan, hal doorasho ayaa ugu xiiso badan, taasna waa midda ka dhici doonta bishan November wadankan Maraykanka. Taas ayay caalamka dhan indhaha ku hayaan. Stadiyada laisku hayo oo laga yaabo in yacni ay wax bedelaan oo codkooda marba meel u rido waa stadiyada Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin. Marka stadiyadaas dadka ku nool marka la isku daro ilaa waxay gaaraan 10 million, waxay ka badan yihiin dadka ku nool Spain wadanka la yiraahdo. Wax yarna waxay ka yarihiin Talyaaniga dadka ku nool.
Haddaba waxaa jirta cabsi badan oo laga qabo in dalalka qaarkood ay muranno doorasho ka dhacaan, kuwaas oo saameyn ku yeelan kara xasiloonidooda gobolka, sida uu sharaxayo Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Britain.
Qaarkood already waaba dhaceen oo waa la arkay, sida Pakistan oo kale iyo Bangladesh iyo muranno badanaa ka taagan oo xagga doorashooyinka iyadoo la qabtay. Waxaase soo socda kuwo kaloo la malaynayo in maaragtay ay sidaasoo kale noqon doonaan oo muran iyo u horeyn doono doorashooyinka iyo resultiga wixii jawaabo kasoo baxa tirada ay noqon doonto ama maxkamado ama dooro maaragtay banaanbaxyo iyo dhibaatooyin ka yimaadaan yacni rajo laga qabo ah kuwo horeba sidaa u ahaan jiray oo Afrika kamid ah oo Aasiyana kamid ah. Ameriko kale sanadkii ugu dambeeyey doorashada ugu dambeysay buuq iyo waa ka dhacay maaragtay isqabqabsi oo Trump iyo Biden kala saaritaankoodi, laakiin aad aad adag ay leeyihiin oo xagga sharciga oo kala saaray oo xitaa xisbiga marka talada haya xitaa unan awooda yani xoog uu ku qaadan karin doorashooyinka ama una ku shuban karin. Laakiin Afrika oo kale iyo Asia qaar ka mid a sanadkan Asia dowladaha qaban doona waxaa ka mid a India, waxaa ka mid a dowlado kaloo dhowra oo Asia ka mid aha jira. Afrika oo kale waxaa ka mid a South Africa, Ghana, waxaa ka mid a Senegal oo doorashada hadda in lagu dhawaaqay dib uu madaxweynaha u dhigay oo iyadana buuq ka taagan yahay oo jaha ifafaalan loo jeedaba in already ay muran iyo u hanayn doono. Marka waxaan isleeyahay sanadkani sanad wuxuu noqon doonaa caalamka ugu weyn aragnimo la kulmi doono, qaarna si smooth oo degan oo qurux badan ku dhammaan doonaan, waa kuwa hor u qaban jiray sharcigooduna adag yahay iyo electoral commissionadoodana ay fiican yihiin guddiyada doorashada.
Cabsida ugu weyn ee la muujinayo ayaa ka imanaysa laba dhinac. Mid waa farogelin debedda ah, halka arrinta labaadna ay tahay in la isu adeegsado wararka been abuurka ah iyo dacaayadaha aan saxda ahayn xilli ay dhowaan soo baxeen farsamooyinka casriga ah ee ku dhisan garaadka macmalka ah ee horumarsan ama artificial intelligence. Sidoo kalena waxaa cabsi aad u weyn laga muujinayaa farsamada casriga ah ee loo yaqaano deepfake ama been abuurka xeesha dheer, taasoo ah nidaam loo adeegsan karo in lagu sameeyo muuqaallo iyo codad been abuur ah, hase ahaatee ay dadweynuhu u malayn karaan in uu yahay mid sax ah oo ka yimi qofka laga been abuurtay. Waxaana arrintaasi ay saameyn ku yeelan kartaa go'aannada codbixiyaasha, arrintaas oo sare u sii qaadaysa xaraaradda doorashada. Maxamed Nuur Qalimo ayaa si isagu leh, xaaladda doorashada ayaa iska wadata xaraaradda sare, hase ahaatee wax waliba waxay ku xidhan yihiin diyaarsanaanta hay-adaha doorashooyinka ee dalkaas.
Dabcan, waqtiyada doorashada waa waqtiyada siyaasadda waddan walba ay ugu cabsida badan tahay xisbiyada iyo maaragtay isqabqabsiga iyo dacwadaha maxkamadaha la geeyo iyo banaanbaxyada iyo maaragtay abaabulka xisbiyada. Muranada ay aada ugu badan yihiin isqabqabsiga ayna ugu dhowdahay waqtiyada ay ugu dhowdahay waaye in wadamada qaarkood ay dhibaatooyin waaweyn ayba ka dhacaan oo isqabsigaas uuba keenaba in dad ku leedaan. Marka dabcan way jirtaa riski laga baqaayo oo weliba khaasatan wadamada Africa iyo Asia oo kale iyo laisleeyahay inay maaragtay monopolize gareeyaan madaxda markaa talinaysa ama xisbiga markaa dalka u taliya inuu isku dayo in uu maaragtay result waxa kasoo bixi doona ay noqdaan wax isaga cajabiya, taasoo keenaysa in mucaaradkuna ay keenaan qaylo badan iyo dacwooyin badan iyo banaanbaxyo badan. Marka cabsi way jirtaa.
Maraykanka oo doorasho u dareeraya bisha Noofambar ee fooda inagu soo haysa ayaa ka mid a dalalka ay kala qaybsanaanta xooggani ka jirto, sidoo kalena waxaa laga digayaa in kala qaybsanaanta ka jirta gudaha Maraykanka in ay uga sii darto haddii aan la xakamaynin faafitaanka wararka been abuurka ah iyo dacaayadaha lagu sameeyo garaadka macmalka ah ee horumarsan ama artificial intelligence. Sidoo kale Maraykanku wuxuu ka mid yahay dalalka isha ku haya in ay dhinacyo kale isku dayaan in ay faragelin ku sameeyaan doorashooyinkiisa. Maxamed Sheekh Xuseen ayaa isagu leh,
Ismaaciil, mar walba wadamada xooggan adduunyada ugu tunka weyn leh runtii markay doorasho dhacayso faragelin way isku sameeyaan, laakiin doorashada maanta sanadkan la filayo in faragelin aada loogu sameeyo waa doorashada Maraykanka oo adduunyada caalamka indhaha uu ku hayo. Dadka looga cabsi qaba inay faragelin ku sameeyaan oo dhanka internetkana waa Shiinaha, Ruushka, Iran oo wadamadaas ay ishayaan Maraykanka. Laakiin Maraykanka diyaar ayuu u yahay inuu doorashadiisa ilaaliyo, awooddeedina wuu leeyahay. Marka cabsi way jirtaa, laakiin cabsi saas u ballaaran runtii ma jirto. Hore ayayna iskugu dayeen doorashooyinkii dhexe oo 2022-kii ha noqoto, tii 2020-ka ha noqoto, tii 2016-ka ha noqoto, inta way isku dayeen, laakiin wax weyn oo ku guuleysteen ma jirto. Laakiin faragelin mar walba way imaanaysaa dhankay rabtaba ka imaato. Maraykankana waxaad u moodaa inuu marba marka dambeysa aada ugu sii diyaar garoobaya in doorashada aada loo ilaaliyo.
Maraykanka oo haatan uun galay doorashadiisii isreebreebka ayaa laga dareemayaa heerka adeegsiga dacaayadaha been abuurka ah kadib markii la baahiyey fariimo loo ekeysiiyey inay ka imanayaan madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden, isaga oo u sheegaya taageerayaasha xisbiga Dimuqraadigu inay guryahooda iska joogaan oo aanay codaynin, sida uu sheegayo Linsan Gorman oo ah khabiir ku takhasustay farsamada casriga ah kana tirsan isbahaysiga ilaalinta dimuqraadiyadda ee German Marshall Fund.
AI generated media from robocalls to deep fake audio to campaign ads are being featured.
Waxyaabaha lagu sameeyo garaadka macmalka ah ama artificial intelligence, laga bilaabo robot calls-ka ilaa muuqaalada been abuurka ah ee xeesha dheer ilaa xayeysiisyada loo isticmaalo ololaha doorashada ayaa beryahan lasoo bandhigayey intii ay socdeen ololayaasha doorashadu. Marka waxaan u malaynayaa in ay tani noqonayso wax iska caadiya oo ku soo kordhaya nidaamkeena doorashada, ayay tidhi. Codbixiyaasha Maraykanka ayaa v o a u sheegay in aanay kala saari karin muuqaalada saxda ah iyo kuwa been abuurka ah maadaama ay aad isugu eg yihiin. maxamed sheekh xuseen oo ah khabiir ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa qabaa in ay caadi iska noqotay xilligan in laysu adeegsado wararka been abuurka ah si ay dalalku saameyn isugu yeeshaan.
ismaaciil, adduunyada mar walba dagaalka qabobo xagga dagaalka afka ah mar walba uu socdaa. waxaan adduunyada la yihahda disinformationka oo wararkan been abuurka ah oo la abuurayo mar walba ay socdaan, ama adduunyada xoogga leh ha noqoto ama kuwa masaakiinta ha noqoto, runtii mar walba dagaalkaas wuu iska jiraa. Horeyn wuu u socday, haddana wuu sii socon doonaa. Laakiin anigu iima muuqato doorasho la farageliyey in uu ka bilaaban doono dagaal xoog leh. Dagaal hadduu dhaco siyaabo kaloo badan ayuu ku bilaaban karaa, laakiin faragelin doorasho mar walba wadamadan kuwa ugu tuunka weyn ha noqdaano ama kuwa masaakiinta ha noqdaano, faragelintu way isku haayaan, ama sir lakala xado ha noqoto, ama fakir lakala xado ha noqoto, ama information oo siyaabo kale loo kala qaato ha noqoto. Mar walba dagaalka qabow buu iska socdaa. Doorashooyinka qolaba qolada kale way faragelisaa inta badan, inkastoo aada loogu eedeeyo wadamadan shiinuhu, ruushka iyo iraan inay aada maraykanku arrimihiisa ay u farageliyaan inta badan. Laakiin maraykankuna isagu aada ayuu isu ilaaliyaa, oo ama ha noqoto ganacsigiisa ha noqoto ama sirta dowladda ha noqoto, intaba aada ayaa loo ilaaliyaa runtii. Laakiin dagaalo dhaco 2024 cabsi way jirtaa oo dhanka Taiwan, Shiinuhu iyo Maraykanku laga yaabo in guuxa uu soo bato. Ruushka awalba Ukraine wuu la dagaalay, dagaalkaas wuu socdaa, laakiin sida lagu qaboojin lahay dadaaladii way socdaan ayadana fahanteeda. Dagaalkan bariga dhexe oo u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas asiguna fahantiisa dadaal xoog leh ayaa socday in la qaboojiyo oo meesha lagu damiyo. Iran dan uguma jirto in Maraykanku kula dagaalanto bariga dhexe, Maraykankuna fahantiisa dan uguma jirto bariga dhexe inuu Iran kula dagaalamo. Laakiin qolo dagaal dan ugu jirto inaba hayraatee ma jirto, laakiin wixii dhici lahaa cid celin karta ma lahan.
dhinaca kalena maxamed nuur qalimu ayaa isagu sheegayaa in saameynta ugu badan ee dhinaca amniga inay doorashooyinku ku yeelan karaan dalalka ay hooseeyaan hay-adahooda dowliga ahi.
caalamku waxaa jiro hay-ado madax bannaan oo caalami ah oo muraaqabeeya ama la socda ama meela ay doorashooyinka ka dhacayaan taga oo qiimeeya, isla markaasna dadka uga sii diga dhibaatooyinka imaan kara iyo waxay yihiinba. Marka way jiraan hay-ado oo ama maxalli ah oo dowladuhu ay leeyihiin, dadka wadanka ku nool wadan walba uu leeyahay hay-ado madax bannaan oo doorashooyinka la socda ama wax ka qabanqaabiya, rabaana in maaragtay ay u dhacdo si dimuqraadi ah oo transparency ah, iyagoo caalibana way jiraan iyagoo maxalli ah oo maaragtay wadamada qaarkood ay leeyihiin oo hay-ado ka madax bannaan dowladda iyo xisbiyada way jiraan oo haddaba ka diga. Marka wadamada aada looga baqaayo oo warbixin iyo sida iyo yani laga siiyo in aanay dhicin waa Afrika ugu badan iyo Asia. Marka waanu arki doonaa hay-adahaas laftigooda saameyn inay ku yeelan doonaan, inay bal dadku uga digaan in dhibaatooyinka qiyada dhaca ee noloshuba ay ku istaagto ay intii la maaragtay laga leexan karo laga leexo. Laakiin waa wax kolleyta waqtiyada doorashada yimaada, waana wax mar walba dhaca.
dhegeystayaal, intaas waxay naga eg barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan. tani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.